Amatora ya presidenti yahuje abahagarariye ishyaka bahagarariye abandi kuva ku rwego rw'umurenge kugeza ku rwego rw'igihugu basangaga 200 mu biyamamarije ku myanya inyuranye yo kuyobora ishyaka rya presidenti hasi imyanya yose yariho umukandida umwe ku buryo yatorwaga hasi 100% Dr. Vincent Biruta niwe wiyamamarije kuyobora ishyaka rya presidenti wenyine atorwa kuyobora iryo shyaka ku majwi 217 habonekamo imfabusa 2 Dr. Vincent Biruta yavuze bimwe mu byo agiye gushyiramo imbaraga muri manda yabo y'imyaka 5
Nanone muri uyu manda dutangiye hari ibikorwa biri ku rwego rw'igihugu bikomeye kandi bireba ishyaka umwaka utaha dufite amatora y'abadepite dufite amatora y'abasenateri
hari amatora ya perezida wa repubulika umwaka w'2024 ibi byose ni ibikorwa bya politiki bikomeye tugomba kwitabira nk'ishyaka tukabigiramo uruhare twamamaza igihe cyose habaye amatora y'umukuru w'igihugu iri shyaka perezida rifite umukandida nta na rimwe amatora yari yaba kidafite umukandida yaba aturuka mu ishyaka cyangwa se yaba aturuka mu yindi shyaka ariko aba iyo twamwemeye kumushyigikira aba yabaye umukandida wacu
umwaka wa 2003 ubwo u Rwanda rwatoraga perezida nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ishyaka rya perezida ryashyigikiye umukandida wa FPR Inkotanyi yongera kandi kumushyigikira mu matora yabaye mu mwaka w'2017 itangazamakuru rikaba ryabajije perezida wa perezidenti niba no mu mwaka w'2024 ishyaka yoboye rizongera gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi Biruta asubiza muri aya magambo
agera aracyari imyaka 2 hagati harimo amatora y'abadepite harimo amatora y'abasenateri kandi n'umwaka w'2024 igihe ntabwo kirangiye
gushyigikira umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi hari benshi mu bakurikirana hafi ku politiki y'u Rwanda babibona nk'aho iri shyaka ritagira ubwigenge bwuzuye umuyobozi wa sena yamuremewe ubwite umwe mu bari mu ba mbere batangije ishyaka rya perezida yagaragaje ko iryo shyaka ryabo ryigenga
perezida kuva yatangira avuze yuko kongere zose narazibonye ntabwo bigeze ihungabana perezida ni ishyaka ry'igihugu perezida ifite ibitekerezo ifite impuguke ifite abakozi ifite abaturage benshi bayiri inyuma kandi perezida ikorana n'indi mitwe ya politiki irashimwa hose n'abayituka ni nka ba bandi batuka inka bavuga ngo ifite igicebe kinini bazakomeze badutuke icyo gicebe abavuga rero ngo perezida irimo kwahaka abandi kubera ko yumvikana n'abandi bose abo baribeshya kandi ntacyo bazadutwara
muri iki gihe kandi ishyaka rya perezida ni imwe mu mashyaka afite umubare w'abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu ariko abanyamuryango bo hasi ba perezida bakaba babwiye ijwi rya Amerika ko bifuza ko no mu myanya yindi yose y'ubuyobozi no mu nzego zo hasi abayoboke ba perezida bakwiye kuba bayirimo ku bwinshi
ishyaka ryanjye n'urubuga ryakongeraho nk'uko risanzwe riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage numva twagumya kugira abarwanashyaka benshi baduhagararira hejuru mu ntego zishinzwe abadepite numva bakwiyongera ikibura ni uko turacyiyubaka ariko ibyo ari byo byose uko twatangiye ntabwo ariko turi uhoraho turi kugera rwose nibyo twumva twaharanira kandi nibyo turimo duharanira kugira ngo natwe tugire abarwanashyaka benshi bari mu nzego za leta bafite inshingano mu nzego za leta
mu bikorwa iri shyaka rishyize imbere muri iyi myaka 5 harimo gushyiraho ikigo cy'ubucuruzi kizajya gifasha ishyaka gutera imbere iki kigo abayobozi bavuze ko kizahabwa ubuyobozi bwihariye ndetse n'ubugenzuzi ishyaka rya perezida riri mu mashyaka makuru yavutse mu mwaka w'1991 ubwo politiki y'amashyaka menshi yatangiraga mu Rwanda iri shyaka ryatangiranye abarwanashyaka bakomeye ryaje gukorwa mu nkokora mu 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yahitanaga bamwe mu barwanashyaka baryo bamwe bazira ibitekerezo byabo abandi bazira ko ari abatutsi ishyaka rya perezida kandi ryatanze umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika mu mwaka w'2010 ariwe ntawe ukuriye Jean Damascene izindi nshuro iri shyaka ryagendaga rishyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi Asumpta Kabuye ijwi rya Amerika i Kigali